boy.
They call me burner.
It's platinums.
Hey, 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 hey. Now you they make me sit down, they sing this song. Gala, gala. You can't they make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Hey, hey. That's if you walk on my pants, now my dude. One packa, one Anita. When I'm boy, I just talk it last year. One packa, one Anita. That's if you walk on my pants, now my dude. One packa, one Anita. Kunde boy, I just talk it last year. One packa, one Anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa Bibi Kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu Gigi simuoni. Aje
Aina ma
mama
ainuka.
Baby shut down
Aina ma.
Hey hey hey. Konyesha ulivofunzo
Aina ma.
Hey, go down baby
ainuka.
Give it to them baby
Aina ma.
Hey hey.
Ashika ukuta. Yeah,
ruksa kutunza. So sura so shepu. Nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu, ama ni mwite jina gani. Hey, baby gaya badikila, mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila, she the best in my mind. Pamutuba Kongo kabila, madongo lunyamila. And she so sweet vanilla, she the best in my mind.
Oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa Bibi Kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu Gigi simuoni. Aje
Aina ma
mama
ainuka.
Baby shut down
Aina ma.
Hey hey hey.
Ashika ukuta.
Konyesha ulivofunzo
Aina ma.
Go down baby
ainuka.
Give it to them baby
Aina ma.
Hey hey.
Ashika
ruksa kutunza.
Oh ya gadem toto nyaupoli. Anavimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima.
Anda kirima.
Baby kirima. Kisima, kisima.
Mama kisima.
Naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, nini katoto kachafu kama bata. Mina kafanya ndafu na kangata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje
Aina ma
mama
ainuka.
Baby shut down
Aina ma.
Hey hey hey.
Ashika ukuta.
Konyesha ulivofunzo
Aina ma.
Go down baby
ainuka.
Give it to them baby
Aina ma.
Hey hey.
Ashika ukuta. Yeah,
ruksa kutunza.
Hey, hey. That's if you walk on my pants, now my dude. One packa, one Anita. Hey, when I'm boy, I just talk it last year. One packa, one Anita. Hey, sir.
That's if you walk on my pants, now my dude. One packa, one Anita.
Simba, my vision, Nita. Shame, bile madem zao na wakita.
Yes, sir.